wanifitini nipate kukataliwa, wanifata shughulini uko mbikununua. Waumbo wanifitini nipate kukataliwa, wanifata shughulini uko mbikununua. Umechelewa jambini, karamu imeshaliwa, umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu hili hili ndilo nilojaliwa, naye amelikubali kuliganda kamua. Umbo langu hili hili ndilo nilojaliwa, naye amenikubali kuniganda kamua. Kwangu mimi hana hali, kwa mahaba kanogewa. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Utabiba na kununa pumzi zako kutoa, kisha urudi mwembamba hali yako ulokuwa. Utabiba na kununa pumzi zako kutoa, kisha urudi mwembamba hali yako ulokuwa. Madheli hukuniumba, huwezi kuniumbua. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Utabaki na kilio, umbo langu kwake dawa, hasada zako na choyo unaokukugopoa. Utabaki na kilio, umbo langu kwake dawa, hasada zake na choyo unaokukugopoa. Kijipa chako cha moyo mwenyewe kitakuwa. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda. Umbo langu dawa ameshanipenda, pete yangu kawa nami kwake chanda.